Playboy Music. Tunga mojusi ukampendu la kandiyo mshukuku lukundo ya wemwana kanitembia nezu ngagurukizu mumuzu na zombi dongo na kurunda mani amukaba kandona na vajigantinyo na zombi dongo mwenu bantinde mboko mwenu kibisho chafatini nigu mkwenda wenga abandi kabadega mabonga nigu mkwenda wenga tanku gambiti mkwenda nisho etinkwenda nisho ebi wankozi tinkwenda nisho tinkwenda nisho kambi iso muka tinkwenda nisho ukampe nula kande mshakugu tukundo ya umwena kanetembia nisho ikahungwe wikisho omukaba ndona na wandira mboko andi mshakugu ili mando kujiko mshakugu ndo mshakugu kusa kambi iso kanetembia Pendo mshukuru, kumka michiri serio. Iwe mana niwe mkwenda, padeka padeka njuma niwe mkwenda. Niwe mkwenda, Playboy Music, kwenda majwesi, kati jenye, chinda kidongo. Kwe gwenja gala mwoseno, kwe wali mwela gwenja gala. Yote wana ilavi mswota Gwento katonda na wena chimanya Mpanga na manyangu nye wana indizi Kandite mkwendo ndizi Na mweni jatu zine mkadasi Pionu kabide kamareke makariu Niwe nifo katandige ho Bona wareke nifo wareke ho Kaniwe wana tinkwenda ndishi Wana I love you so much Niwe Niwe Niwe
Good.